Unit 1. How are you?
Hujambo.
Dialogue 1. Alison and John have just arrived in Tanzania. Their friend Mohammed calls at their hotel to see them.
Hujambo bwana.
Sijambo.
Hujambo bibi.
Sijambo bwana.
Habari za safari?
Njema.
Safari njema.
How does Mohammed ask them how their journey was?
Habari za safari.
One of Mohammed's colleagues, Asha, is on her way to work and sees him coming out of the hotel with John and Alison.
Hujambo bwana.
Sijambo mama. Habari za asubuhi?
Nzuri bwana. Hamjambo?
Hatujambo mama.
How do Alison and John reply to Asha's greeting asking them how they are?
Hatujambo mama.